ka ku myambarire ikwiriye mu muryango nyarwanda. Reka duhinire ubutumwa bwa none kuri uyu tatwibwiye watanze inama kuki abona cyakorwa, aho yagize ati nge ndumva abadepite bashyiraho itegeko ry'imyambarire, ikinyabupfura, imiririmbire ndetse n'imibyinire.
07/28/82/32. Nawe udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza ibitekerezo, ingero ndetse n'inyunganizi. Ese ubona ari iki gituma umubare w'abari n'abategarugori ukiri hafi ya ntawo mu gutwara abantu n'ibintu? Kuri mikro muri studio nari Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Lazare Bregareg, mu gihe Roger Nigena ari we waruhagarariye iki kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha, mugire amahoro.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana kuri ino saha.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. None uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda.
Ngaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika ni Eric Bagirubusa basuhuza Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi twagihariye umwuka uri mu migenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nyuma y'imyaka isaga ibiri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda havutsemo ibibazo bishingiye kuri politiki. Nibutse ko mu kwezi kwa kane 2015 aribwo ibibazo bifata umuzi. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda n'ahandi ku buryo u Rwanda rwo nyine hacumbikiwe abasaga 80,000. Ibihugu byombi byakunze kureba na ingwe. Uburundi butunga agatoki u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana mu bibazo bwagize, ariko n'ibirego u Rwanda rwamaganira kure. Mu myaka n'imyaniko ibihugu byombi byakunze gusangira kabisi n'agahiye, ariko kuva mu mwaka ushize wa 2015 ibintu byabaye bindi bindi. Mu 2016 Burundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ubucuruzi bwakoranaga n'u Rwanda. Mu kwezi kwa munani 2016 Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yatangaje ko ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi na mbere y'uko Burundi bukomira ubucuruzi byari bimaze kugabanukaho 40%. Kugeza ubu rero nubwo nta mibare ihamye igaragaza igihombo kuri buri gihugu, ikibazo gikomeje kugora rubanda rusanzwe ibihugu byombi, cyane baturiye imipaka y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Dusangira ijambo yasuye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera bahana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Aha hari umupaka muto ku Munzenze abaturage bakoreshaga mu buhahirane ibibazo bitaraba urusobe. Turumva icyo abashinzwe umupaka wa Munzenze ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ku migenderanire. Turumva kandi abaturage basanzwe uko babona imigenderanire iriho magingwa ya. Turumva n'abakoreraga ubucuruzi mu bihugu byombi uko byifashe. Turasoreza ku buyobozi bw'umurenge wa Kamabuye uhana imbibe na komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Twagombye kuba dufite Abarundi twumva nabo uko bavuga iyi migenderanire n'abanyarwanda kuva yatosekara, ariko ntibyadukundiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu.
Ku isaha ya 5 zegera n'igice turi mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, hafi gato n'igihugu cy'u Burundi muri komine Busoni. Tuhuye n'abinjira n'abasohoka hano mu murenge wa Kamabuye. Aha rero nibutse ko hafi y'u Burundi ubundi hari hasanzwe hazwi urujya n'uruza abanyarwanda, abarundi bagenderana uko baturuka mu bihugu byombi. Ariko ubu ngubu aho mpagaze uretse umumotari unzanye mpagera mpasanze n'abinjira n'abasohoka, naho ubundi umuhanda navuga ko wera.
Nitwa Rwatanga Evariste.
Watubwira urujya n'uruza rw'abantu ubu ngubu bihagaze bite imigenderanire?
Urujya n'uruza kwanga kuntu ruteye. Ubundi abanyura hangana abantu bajyaga bahanyura rimwe na rimwe bajya gupagasaba, abarundi bajya guhingira abantu, ariko iyo nta hahinga rihari nta bahanyura. Ubundi abashaka kujya mu Rwanda baca ku mpaka wa Nemba ari wuzwi bafite ibyangombwa. Hano usibye abantu bahanyuraga rimwe na rimwe bajya guhinga, iyo nta hinga rihari nta bantu bahanyura.
Bimaze igihe kingana iki urujya n'uruza ruhagaze?
Urujya n'uruza ruhagaze aho ihinga rihagarariye no gusarura. Nyuma yaho nta barundi baza kuko nta kazi gahari. Iyo nta kazi gahari nta bantu banyura hangaha, kubera iwabo kuba baza hano nta kazi baba bafite bagumi iwabo. Niko ibintu bimeze mu iyi minsi, naho abafite business bandi banyura ku mupaka wemewe.
ariko ibi bishingiye ahanini ku bibazo bya politiki hagati y'u Rwanda n'u Burundi bonde abanyarwanda n'abarundi ntibagenderanaga
haragenderaniraga ariko urebye twebwe hano ku mpaka wacu nta kibazo twe dufite urebye Burundi nibo bafunze mu Rwanda ntago hafunze kubera impamvu nabo baza guhinga bakorera hano muye mwaka kagari muye murenge hano hafi ariko iyo ntahinga ari hari ntago baza mundi aguma hameze gutya kuko abo bahinga na abantu babaturage babishakira imibereho bapagasa abashaka ibindi birenze guhinga baca ku mpaka wemewe
turabona hano turi kamabuye ariko wenda umuntu ashatse guhamagara umuntu uri busoni hano hakurya n'umunwa yahamaga kumvikanisha ko ari hafi umuntu wo hakurya hanga ashobora gutemberera umuntu wa kamabuye akagenda kababa yatahafi
wa kamabuye kireta ciye kuri duwani ku mpaka wemewe ntago hano yanyuraho ntago byemewe kubera impamvu ugeze ni Burundi wahagira ingorane
kugira ngo rero umurundi agere hano agiye mu Rwanda mbere na mbere mukimubona mubwirwa n'iki niba agiye mu mirimo kandi ari bugaruke
twebwe iki bitubwira abafite isuka nakarangamuntu akagasigaha n'ujya kumukoresha ubwe amukura ahangaha niba ari umubare runaka ashaka ubwo ngubwo turabamuha akabajyana akabakoresha akabagarura hano bya byango byo babasize ahangaha tukareba twabanditse tukayibasubiza bagataha nuko bigenda
ubwo se ari nk'igihe imirimo iriho mushobora kwakira nk'abangahe ku munsi
hagati y'abantu nk'ijana mirongo inani gutyo ibimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagenderaniraga hakurya ha ntago bikemewe kubera impamvu impungenge y'uri umunyarwanda ukagerayo udaciye kuri duwani ku mpaka wemewe ngira ngo n'ingaruka wazibona muri make ubuyobozi utanze kubikubwira nawe ububibona
abaturage bo hasi najyaga mbona amagara azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo
ukuntu mbibona nyemera ko buri cyambere n'ukumenya umutekano wawe kuko kuba wajya gukora ibyo ngibyo kabura umutekano undi mbona igikura ari umutekano muri make mu banyarwanda bo bazi umutekano ko ari wo ufite akamaro
turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi ry'Amerika
namwe turabashimye
tumaze kuganira n'ushinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda cyane ko bitadukundiye kugera ku ruhande rw'u Burundi twahisemo gushaka abatuye kamabuye batangiye batubwira icyo babona ku kuba imigenderanire yarahagaze
ubundi ko zarahagaze ni byiza kubera ko byaturindiye umutekano ariko gusa hari ibyo twahombye ubundi twahahiraniraga ariko mugihe haje mu mutekano mukeya bagahitamo ko gufunga imipaka ubwo natwe rero twavuze ati ntacyo bitwaye abazabonera ko bikenewe kuba twagenderanira bazafungura ariko noneho mu gihe hari umutekano mukeya tureba ko kenshi hari n'abajura bazaga kwiba iki gihe nta bajura tugifite baribaga bakaza katwiba inka zikajya i Burundi noneho bitangiye kuba bibi haragenda zigahera ntube wanajyayo ukanayirebesha amaso ariko ntube wakwambuka ngo ugeyo ariko kuva bafunze umupaka bakabanga ko hagira urujya n'uruza rwose pe no mu ngo zacu turaryama rwose tugasinzira nta kibi
waruvuze ngo hari byo mwahombye iki
ibyo twahombye ubundi twahahiraniraga haba hari nk'ibintu yenda by'ibihahwa dukeneye yendi wabo bigura makeya tukatwagera tugahaha cyangwa nabo bakaza bagahaha akenshi nanone twababonagamo abakozi nabo baduhingira cyane ubu ngubu nta barafunze buri wese yirwana mu guhinga cyangwa se wahingisha n'abanyarwanda agahingira atinze nawe aba yibereye mukwe nawe yihingira ubundi bo bazaga bagahinga ku bwinshi kandi bakaba bahendutse
ubu kuba muri kwihingira birabavuna bivuze
biratuvuna nyine kubera ko nk'ahantu wagahingishije mbese bundi twabaga amafaranga aciriritse ntabwo banganya kimwe n'abanyarwanda ayo bahingira
yabahaga nkangaye
500
abanyarwanda ahingira ngaye
700 kandi noneho nanone bakaba benshi bakaza babyigana hari benshi kuri 500 yaba yo ngaye ugahingisha benshi ugahinga kare ukarangiza kare none ubu ngubu guhinga uri umwe wenyine biratinda ukazajya no gutera utinze kubera guhinga urumwe
Nonese ubu nawe kubgawe ntabwo ushobora kwinjira hano hakurya busoni
ntabwo najyayo rwose
ugiye bigenda ryo
kubera ko bavugaga ko ngo umuntu witwa umunyarwanda wese bamufashe nyine ngo bazamufata bakita bamujyana kamafunga ubwo rero twarahatinye nyine kubera ko kwanga nyine ko batwabadohotera.
Dufite amakuru ko mwajyaga rimwe na rimwe mubakodesha ubutaka bagahinga, nibyo?
Ubundi ukuntu twahingaga ntabwo ari ukodesha, ahubwo bahingaga bazaga bagahinga tukagabana ibyeze, bakaguhingira rwose ntiwirirwe ufata isuka ngo uhinge, n'udabashije guhinga ntibimuvune cyane, agahinga imirima agahinga, yarangiza byeze mukagabana agatwara ibyo mugabanye nawe ugacyura ibyawe.
Ibyo ngibyo uri kuvuga byakubagaho cyangwa wabibonaga bikorwa ahandi ku giti cyawe? Bimeze
byambayeho n'abandi kandi byababayeho, benshi barabikoresha. Baduhingiraga cyane cyane rwose ku buryo washakaga guhinga waba wifite nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi batanu nk'icumi bakaza bagahinga umurima akasiga baburangije cyangwa se bagahinga iminsi ibiri gusa. None rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza, bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga ashoboye hato abashije.
Nta migenderanire dufitanye, umunyarwanda ugiyeyo baramutema, twabaye abanzi babo kubera za mpunzi zahungiye hano mu Rwanda.
Hari uzi bigeze batema
abarundi? Hari n'umusirikare wigeze kuteshukaho gato yakurikiye Frode w'umunyarwanda, ageze hakurya baramuboha bazana ibiti bamurenzaho, umusirikare agiye yarapfuye. Ku buryo niyo bakubwira n'undi wose wabaza, nta muntu ukandagira uwundi, baratwiyuhagiye ngo two kugira hehe iwabo turi abanzi babo.
Kugira ngo ibibazo bive mu nzira, murabona byagenda bite? Byaca mwihenzira ku bwanyu?
Twebwe abaturage ntabwo tuzi politiki y'ibihugu y'igihugu n'ikindi, urumva? Nicyo kintu rwose njyewe nagusobanurira, nimba ibihe bizaba byiza abakuru bacu bakuyumvikanira, niyo mpamvu tuzagira ikibazo cy'Uburundi natwe. Naho ubu nta nubwo wahirahira uvuga ngo uri umunyarwanda ngo urarenga hajya ku kabariyeri kari hariya. Bahari abakobwa b'abarundi kazi bashatse mu Rwanda hano kugira ngo azajye guhamba iwabo, kereko kwa muzi akagira umuntu wahari yahamagaye kuri telefoni, wabona telefoni zarateye, akaba ari ubanza gutanga amafaranga i Burundi akamusaba. Abakobwa ba
ndangira nta hehe yahagiye w'umurundi kazi bafatiye
ni ko murundi kazi ari mu kwezi ko murundi yashatse hano mu Rwanda wacu, umugabo we n'imbere Rwanda, ariko kugira ngo nawe azageyo ni ibintu bikomeje.
Amaze nk'imyaka ingahe nawe?
Ngeranyije twarahungukanye. Urabona abanyarwanda bamwe twabanje kuba hanze, ariko umugabo yamurongoye duhungukanye tugeze hano mu Rwanda.
Ni hehe?
Naho ngaho niho size yicaye. Mugareka wino hano
n'uyu nguyu
arabigusobanura byose niko bimeze niko biteye.
Mugareka uraho amakuru urakomeye? Nitwa Eric, ndi umumenyesha makuru wa radio y'Ijwi rya Amerika. Nari ndi kuganira n'umusaza, ariko by'umwihariko kuba abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bagenderana ubu byarahagaze, mwabyakiriye mute?
Twabyakira gute se? Twarabyihanganiye nyine kuko ariko bigomba kumera, byaranze ko tugenderanira mbere twaragenderanira.
Yambwiye ngo uvuke i Burundi uri umufashate mu Rwanda, nibyo?
Ibintu rero niko bimeze, nashatse mu Rwanda nashatse 98, ariko nanjye ubu bwanjye sinakwambukayo ngo njye, kandi ari iwacu nkafite umuryango.
Kubera iki rero?
Habaye amakimbirane i Burundi bituma na hano imigenderanire yanga kubera abantu bahunze bazina.
Tuvuge nk'umuvandimwe wawe agize ikibazo mu Burundi, ni muri komine ni Busoni?
Ni Busoni.
Aha ngaha turi kureba agize ikibazo kugira ngo ugiye bigenda bite?
Naciye kuri duwane ntibyakunda, afite pasiporo.
Mbere wagendaga ute ku iwanyu?
Nanyura hano nta kibazo, kuko nabo baraza bakarema isoko, nari tukarema isoko ryo mu marembo, nta kibazo cyari gihaye twaragendaga.
Ntabwo ndi kubyiyumvisha, kujya iwanyu biragoye?
ntabwo najyayo niyo mama yafa sinakambuka ngo banyemerere
ntabwo uri umurundi kazi se ugeze bigendere
banyita ko ni umunye politike bwo muri make ntibavyemera ko mvuye hano hafi bavuga ko ngiye kubagambanira hari sinzi ko babivuga
umenye amakuru yaho bigenze bite
nta nk'ubu ntayo mbanze
nta ga telefone ugira base cyangwa watira ugahamagara
telefone se zacu zirakorana hariya
ntacyo aruta umushyikira nono ku bindi mwe bambe mu mubano w'abantu
Murakyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika turareba ingaruka z'ibibazo biri mu migenderanire hagati y'abanyarwanda n'abarundi nyuma y'imyaka isaga ibiri abarundi bageze intugunda zishingiye kuri politiki bamagana indi mihanda ya Perezida Pierre Nkurunziza turaganira n'abaturage bo mu murenge wa Kamabuye uhana imbibe n'igihugu cy'u Burundi muracyumva Eric bagira ubusa Kigali mu Rwanda
mukifuza ko byagenda bite
byasirikana ko byarimeze mbere tukagenderanira
birimo inyungu kisi
ubundi bavanga mu banyi niwe muryango mu Kirundi ubundi bana n'abaturanyi bacu ubundi imbere hose ari abaturanyi bacu none ubu ngubu barigunze nayo twarigunze se nkumvije ngo yenda dufate nk'urugero ati shangaze yafushije umwana nkaba ntakandagirayo guhomba ari umubano muzima abijyamo bigakomitwa byabimeze mbere kuko mbere byari byiza bakigenderanira ariko ibi ngibi turabona bigoye
byuzuye bigakunda na byaba ari byo
bakumvikana
igira imbere igira imbere uraho gato tubwire wowe urumva byagenda
ibyiza bakumvikana wari u Rwanda n'u Burundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira kuko natwe twarajyayo nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro
Nahombye cyo.
Icyo twahombye nuko tutakijyayo nimba ufite inshuti nta ukijyayo nimba ari icyo ushakayo ntabwo tukijyayo ugiyeyo bakugirira nabi babonye umunyarwanda aho nta nubwo wakongera kugaruka wamenya niyo bagucishije
mu buryo bw'iterambere niki mwagendaga i Burundi niki cyavaga i Burundi
nk'abacuruzi bakomeye cyane cyane nibo byabagizeho ingaruka kuko ubu nta warenga aha ngo ajye ingozi ajye kurangura utuntu
mu buryo bw'imikorere noneho numvise ngo mwakoreshaga abarundi
twakoreshaga abarundi nyine bakaduhingira none nta nabo tukibona ntabo tukibona ni twebwe twihingira iyo bikunaniye nyine uhingaho gatoya ushoboye ukarekera
wenda uravuga ururimi rw'abaturanyi ariko wagira ngo uri umurundi kazi nibyo
oya nuko nabayeyo cyane
wabayeyo cyane ubu ntabwo ushobora rero kuba wa
reka da nabariyo bacu basigayeyo ntushobora kubareba ntushobora
twari turi kureba kuba u Rwanda n'u Burundi bitakigenderana nk'abaturage mu turanye n'abarundi bifite ngaruka kuri
ibi bya Amerika
yego
ntuza ingaruka bifite uyu mubanyi arwajeje ugurikiraho nta kuntu hari ababa nta mwuka badufitiye natwe ngo noneho tubure kuba umutima wagira gute twahangayika kuko twavuga se abantu twagenderaniraga none tukaba tutakigenderanira urumva se aba hari mu musabane
uheruka kubona umurundi mu maso yawe ryari
ntabwo ari vuba kereka igihe bahungaga hagati niho haje mu bwana bukajya buza kuragira inka bukeye ubutegetsi nyine buhera ko burafunga ati abana b'abarundi nibatahe iwabo abana b'abanyarwanda bikorere mukoresha amaboko yanyu nta murundi dushaka aha ngaha nk'uko batadushaka nabo nibagume iwabo
watangiye kujya i Burundi ryari mvuze wowe ndabona wakoze
i Burundi ryo ni naho nsa naho navukiye twahunze muri 59 itandatu na rimwe narindi i Burundi ndabona rero nubwo twatahaga u Burundi ndabuze cyane ariko uko bwari bumeze imbere gusa uko bukimeze bwarahindutse barebye umuntu mbega batiyumvamo no kuvuga ati ngwino hano mukagenda bakakujyana iyo bakujyana barakwica
birakubabaje rero nkurikije uko wowe uzi u Burundi uzi u Rwanda
kumbabaza si uko ndi kundi byambabaza kubera iki byari ubuhahirane tukagendana hari abakobwa twashyizeyo twashyigiye nabwo hariho na bino babo bari ino bashatse abagabo b'abanyarwanda si uko ndumva harimo icyizere abaha bahize aha hari abahere hariya ntawe ukigiye mu Rundi ntawe ugisa Urundi nta bishyimbo twajyaga dukurayo
muri rusange niba mbumva neza mwese murahuriza ku kuba imigenderanire yakongera
ikaba ikaba myiza tugasurana mbega tukagenderanira umuntu akibona mu ndi
wowe kuba mutakigenderana n'abarundi ni ikibazo
kuba ari ikibazo ke mbona ari ikibazo i Burundi twarahagendaga nkanjye mafite masenge ariko sinahaniruguririye mfite babyara banjye
hafite famiye mbese yigende iduturukaho urumva rero ubusa ntago najyayo kubera ikibazo nyine cyabaye gurege nifuza yuko imibanire yacu nkuko twabanaga yakomeza tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo Burundi bwo tutabanye neza wenda bwa dutera tukavuga ati turakomeje tugenderane baze bahahe natwe twajyaga tugahaha ikiriyo ikintu cyose dushaka tukagihana bo bakagihaha nta kibazo cyari kirimo ubwo rero gye mbona ibyiza ruko twabana neza mu mahoro
niki musaba abategetsi b'ibihugu byombi
turabasaba kumvikana hakaba imigenderanire urabona nko ngobo dufiteyo abavandimwe nabo bafite abavandimwe babinahangaha ariko nta wujyayo nupfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba ntabwo ajya gutabarayo reka reka ariko noneho habaye umutekano hakaba ubwumvikane ibihugu bikabana neza nta kibazo cy'abagihari twahahiranira nk'uko bisanzwe
nyuma y'aba baturage byabaye ngombwa ko dushaka abacuruzi bakundaga kurangura mu Burundi ibintu bitaraba bibi byari bigoye kubabona amazu wo tubonye adusaba kumurindira umutekano duhindura amajwi ye arahera ku cyagabanutse mu bucuruzi bwe
cyagabanyije ni kinini cyane ubwo nk'ubungubu niba naturaga 5,000 ku munsi nkaba nta n'ijana ndimo ninjiza icyo ni igihombo nyine cyane kuko niba hari ubucuruzi twakoreraga hano buciriritse butoyemo bw'imihahiranire butari ubucuruzi buhenze cyane hakaba nta na kimwe kibasha kugaragara ubwo urumva ni ikibazo
ubwo ni mubuhe wambwira ubwo
bucuruzi hari ibishyimbo hari ibigori byavaga mu Rwanda dushora mu Burundi bike bike hari ibishyimbo byinshi cyane twamuzaga biva mu Burundi ibyo byarahagaze hari ibyuma bya sikarapo bishaje bakoramo umuferabito nabyo byarahagaze hari n'ibituruka ku matungo uduhu duke nk'ijana ku munsi cyangwa se nkani ibyo byarahagaze inkoko zarahagaze ihene zavaga i Burundi zarahagaze mbese n'urujya n'uruza ntarwo nta na kimwe ryaje
iyo mubajije bababwira ngo iki se wenda nk'ubu butegetsi mubegereye
nta hantu twabajya kubibariza kuko niba iyo barihagaritse bahamagara abacuruzi bakababwira ati ibi n'ibi n'ibi ntabwo tubishaka gusa n'ubuhingira icyo ashaka kugura yakinyuza kuri duwane yewe umuhungu akavuga ati yewe ntabwo naca kuri duwane kandi iwacu bahita babinyambura utu tuntu bahita batunyambura iwacu ntabwo twabona n'aho tubazereye
birababaje niba mbyumva
akababara ko ntikabura ariko hari ukuntu babara nyine kwihangana ukarishya turategereje ngo bazafungura ariko
badafunguye murahabona mute ejo hazaza h'abantu bikorera
umutunga n'ubuhinzi kuko cyangwa se kandi muri iyi minsi ntabwo ibintu bya butike ntabwo ubona bifite iterambere ryihuta wakagira ugashinga akabutike ariko nta nyungu zirimo muri za butike
tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi bivuye Burundi
washobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro 500 hamba niba uguze toni mu cyumweru ukagura toni 7,500 ugapakira ukunguka 80,000 mu kwezi wakoraga amafaranga atemutse 300 noneho niba bihagaze ubwo urumva nta rumva ntawe nta n'ubwo butike wayishobora kuko nta abayishobora kabisa gusa nyine nka leta ibonye nta kibazo kirimo cy'umutekano kuko akenshi bayifunze bako ababizana ngo ari imbonerakure ngo ari abakorana na leta yenda ari nk'abantu batasi n'amabungo bagaragaje
ubu ntabwo ushobora guhura n'umurundi ari hakurya aho ngaho nawe uri hano ngo umusuhuze mu kiganza
uba ufite amakenga no gushimuta agashimuta cyane bazi ko uri n'umucuruzi hoho gusa nawe ugushimuta ijya gusa bakagusakamo udufaranga ufite
murasaba iki leta z'ibihugu byombi
icyo twazisaba bakumvikana tugasubira mu buzima bwari busanzwe kuko nk'ubu twareba tujya kwinywera inzoga i Burundi zihendutse kuko ubaze nka byeri Burundi bigura 500 y'amanyarwanda ufate kuko niba 100 y'amanyarwanda ni 300 y'amarundi wajyanaga amanyarwanda ukavunjisha ugakosoma makeya ukanywerayo ntubizane batava ngo ni forode ukanywerayo ugataha nta kibazo bakanaguherekeza muganga ariko ikibazo
ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo reka noneho twumve bwana Oscar Murwanashyaka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye aratangira yemeza ko muri rusange ibintu ari byiza
twebwe ku ruhande rwacu buri nta kibazo cyane ko umunyarwanda ushaka kujya i Burundi nta kibazo gihari yewe n'umurundi winjiye mu Rwanda turamwakira biterwa n'ikimuzanye nta kibazo gihari yenda cyo twa nababwiraho gitoya nuko abona baturanye ntibakiza nkuko bazaga ku bwinshi ngo ndavuga hari igihe twajyaga tubona baje nko mu isoko ari benshi ariko ngo usanga ari bake cyane kindi asangaga bazana imwe na imwe navuga nk'ibijyanye na inkoko cyangwa se imbuto ariko n'iminsi ubona bataza ariko kutaza kwabo bake baza iyo tuganiye batubwira ko iyo bambutse abayobozi babo babibambura baribambura bagira nka hafi yo kwambuka bakayibambura izo nkoko ari izo mbuto bakayibambura noneho bagacika intege ariko noneho ubashije kugira icyo ahagenera abo bantu abayobozi babo baraho ku mipaka cyangwa se akamwemera ko baza kugabana icyo gihe baramureka akambuka urumva ari ikibazo navuga ko ari organizasiyo y'iwabo ni politiki y'iwabo ishobora kuba ifite utubazo tw'umwihariko ariko twebwuje turamwakira nta kibazo
mbere iyo migenderanire itaraba mibi hagati y'ibihugu byombi mwabonaga bifasha abaturage b'ibihugu byombi
bon mbere yuko wenda batangira kugira utubazo tutanoze neza muri politika yabo y'i Burundi mu by'ukuri mbona abarundi nibo bari bafite inyungu cyane mu Rwanda kuko bahahiraga mu Rwanda usangaga baza gutwara ibyo kurya imiceri usanga sukari ni byose birava mu Rwanda ariko n'akarusho kari gahari nuko n'ibyo kurya usanga baza guhinga abanyarwanda bakabaha ibyo kurya cyangwa se bakagera n'amafaranga mu by'ukuri nibo mbona babihombeyemo cyane kandi kuba bababuza nibo babahemukira kuko inyungu nyinshi bari bazifite iwacu mu Rwanda twebwe ku ruhande rwacu urebye uretse kumva ko gusuturanye n'igihugu wajyayo ukagaruka ariko nta bintu twajyaga kuzana keretse ibishobora kuba byaracaga mu bucuruzi mpuzamahanga byica ku mipaka nyine nka nk'ubuhahirane busanzwe mu rwego rw'igihugu ibyo byo yenda sinari nabijyamo ko byivuga ibijyanye naho turi ku buhahirane bw'abaturage twabonaga munsi ku munsi
nagiye nganira n'abaturage bakambwira uburyo ki abarundi bashobora kuza gukodesha imirima bakaza bagafatanya n'abanyarwanda bagahinga bakazagabana imyaka ubungubu ntabwo bikiriho niko bambwiye
kuva ku bitakiriho byo ntabwo ari bishya ahubwo ikibazo n'ubwo abanyagihugu b'i Burundi babifitiye urumva niba aje mu Rwanda kuko ariho amasambu yera kandi ugasanga dufite nibyo bajya ni wabo araza yenda yahinga igihe cyo kubagara cyagira akabura bakamubuza kwambuka urumva niba bamuje kwambuka imyaka ikaba yagira ikibazo nicyo kimubuza kuza nta kindi ariko nkeka ko kugeza umunsi wa none nibakemura ibibazo byabo bakabemerera kuza n'ubundi bizakomeza cyane ko twebwe mu ngamba dufite nuko umuntu wese ushaka kuza ndavuga nko mu murenge mbere y'umuyobozi nta kibazo afite araza neza tukamwakira yaba ari ukurara yaba ari guhita asubirayo ibyo nta kibazo gihari ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo we ashobora kwirinda gushyira ibikorwa hano kubera ko azi ko ejo niba yaje ejo atazabona uko agaruka kubera ko bazamubuza kwambuka kugira ngo aze gusura ibikorwa bye ngira ngo niyo mpamvu yonyine ariko nkeka ko nabo nibakomeza kubona ko bafite inyungu hano iwacu bashobora gukomeza kubwira abayobozi babo wenda bakaza uburenganzira bakaza ariko twebwe nta kibazo nta gihombo dufite cy'uko wenda bataza ariko nta n'inyungu dufite yuko batagombye kuza ariko ikibazo dufite mu mibanirane burya yituranye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe yumva nta kibazo burya hari icyo wumva bigufashije gusa bo nabo tujye tuganira kuko duhura nabo baba bababaye cyane barababaye rero ngo naje ariko sinzi niba ndi busubireyo bikangwa amahoro urumva ari umuntu atinya kujya mu gihugu cye cyakumva ko azajya mu kindi gihugu asa naho afite ubwoba aho yakagirira ubwoba bw'igihugu agiyemo akagira ubwoba bw'igihugu aturutsemo
arakoze bwana Oscar Murwanashyaka umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye mu Bugesera dushimiye n'abari badukurikiye na buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro nsoza nongere mbasezeranye ko ubutaha tuzumva n'uruhande rw'abaturage b'abarundi kucyo bavuga kuri iyi ngingo y'ubuhahirane n'abanyarwanda itagishoboka ngaho rero mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika nari Eric Kabagira ubusa nahuta
ukawasogokuru dumucho Nambara mawishira bizana ngari gari.